buku la machitidwe atumwi ndi buku la mtengo wapatali kwambiri. Fati mantha zambiri zochitika za atumwi a Yesu Kristu. Iwo adali woyambirira ndithu kutitumikira magawo sinesiyana. Lero timvanso za angapo koma makamaka za Stefano. Kodi nkhani yake ndiyotani? Timva yonse nkhani kuchokera machitidwe chapter 6 kuyambira verse 1. Pamwe mbale Osman Chirola Amanda ndi amene akhale kutsogolera paja ndiye mphunzisi wathu mprogramu iyi. Mokulubirika ndithu kufikani pa wireless pano. Tieni tikhalire limodzi. Inenso ndakondwa kwambiri kuti mwasankha kuti tikhale limodzi mprogramu iyi.
Ndikulandirani komanso kukupatsani moni ndi chimwemwe inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Ambuye kuti walola inu ndi ine kuti tiyendere limodzi mu ulendo uno. Tisanayambe ulendo umenewu ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe 5 verse 1 pana 42. Mene timaona za kuchosa chodetsa mu mpingo, kufalitsa utenga kopambana ndi kuzuzika kwa mpingo ndi upangiri wa Gamalieli. Lelo tikambirana kuchokera pa machitidwe chapter 6 verse 1 pana 15. Pamene tiona za udani wanchikhalidwe kuyendetsa mpingo moopa Mulungu, kukula kwa mpingo mu Yerusalemu ndi kuona adani a Stefano. Tsopano mu chapter chino tionamo kuti muli chodetse china chomwe chipangitse kusankhidwa kwa atumwi, kunena kuti madikons. Ndiye chapter chino chikupitiliza nkhani ya Stefano amene ananunamizira na manga ndi kumtengera ku bwalo la milandu. Tentiwe mbekuwerenga verse 1.7 mene tiwona za kusankhidwa kwa atumiki. Verse 1. Koma masiku awo pakuchulukitsa opuzira kunauka chidandaulo Aheleniste kudandaula pa Aheberi, popeza amasiye wawo anayowalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. Sono nkhani yosankha atumiki inayambika mu mbiri ya mpingo woyamba. Mukumbukira kuli mu mpingowu anayamba mkhalidwe wochitira zinthu pamodzi, chimene chinachitika di bwino kwa kanthawi kochepa. Ndipo tinaona kuti umunthu ndi umene unalowapo kwambiri mmene Hananiya ndi Safira anasokoneza chiyanjano chimenechi. Ndiye mundime imene tawerengayi tava kuti panali kudandaula kwa Ahelenisti, kumanena kuti amayi amasiye wawo samasamalidwa. Poyamba ndifuna kufotokoza kuti Ahelenisti awa ndi Ayuda ndithu omwe anakulira mchikhalidwe chachigriki. Ndipo Aheberi ndi wa Ayudanso amene anakulira ndi kugwiritsitsa chilamulo cha Mose. Tsono ndifuna paveke bwino kuti sikuti panali nkhondo pakati pawo kapena kuyambana kwa mtundu wina uliwonse, ayi. Nkhani ili pano ndi achikhalidwe basi. Nthawi imeneyo pakuona kuti chiwerengero cha wokhulupirira chinakwera kufika pafupifupi 25,000. Tsono ndipo ofunikanso kudziwa kuti ngakhale mpingo woyambawu unali ndi moyo wa uzimu wokwera, munali zovutaso ndithu. Ichi ndicho chimene chija tidaona ndi Abrahamu ndi Loti. Taonani kuti pamene anali pa chisangalalo, pamene banja lawo linakula, koma pambuyo pake panabwera kusagwirizana. Tsono mpingowu unali ndi vuto lakuti umakhala ndi nkhawa ndi mphamvu ya moyo wa uzimu ikamatsika, kusiyana ndi mpingo wa lero umene umatanganidwa ndi mavuto a mu mpingo. Koma pamene tinena kuti mpingo wa kale unali ndi mphamvu, tiyenera kudziwaso kuti unalinso ndi mavuto ake. Tsono kukwera kwa moyo wa uzimu mu mpingowu kunayamba kutsika pamene munalowa mchitidwe wa Satana wangawano ndi wachisokonezo. Chiyanjano ndi kugawana zinthu kumene kunakweza dzina la mpingo kunaperekedwa kuchikhalidwe cha umunthu. Taonana Ahelenist analipo ochepa koma kudandaula kuti amayi amasiye wawo samasamalidwa, ndipo akuti amasiye wawo azilandira thandizo lofanana ndi lomwe Aheberi amalandira. Pano ndifuna ndikukumbutseni kuti chodetsa choyamba mu mpingo chinali ndalama zimene anabisa kwa Hananiya ndi mkazi wake Safira. Ndiye pano pakubwera sovuto lochokera ku ndalama komweko. Nkhani ndiye kuti ndalama zambiri zitasonkhanitsidwa, atumwi anagula zothandizira wosauka wonse ndi amasiye. ndipo ana achitadi ntchitoyo posaona kuti uyu ndi Helene kaya Mheberi ayi. Koma sana kutile. Mwina panali kasanje ndithu, mene ndikuonera. Okondedwa anzanga paulendo. Taonani chimene chikuchitikachi kuti anthu awa anayiwala kuti chimene chinawabweretsa pamodzi ndi dzina la Yesu. Mwa njira ina anayenera kudziwa kuti mwa Yesu mulibe Helene kapena mulibe Heberi ayi. Kotera kuti aliyese ndi wofanana ndi nzake mwa Yesu. Ndipo amalandilidwa mwa Yesu ndi kukondana wina ndi nzake chifukwa cha dzina la Yesu. Tsono nkhani iyi anayibweretsa kwa atumwi khumi ndi awiri waja. Tintioneni verse 2. Ndipo khumi ndi awiriwo anayita na unyinji wa ophunzira. Nati, sikuyenera kuti ife tisiye mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Ntchito yachifundo ndi gawo lina lotumikira Mulungu. Koma ndi ntchito yomwe imafunikanso nthawi yayikulu. Makamaka poyang'anira kuti zonse ziyende bwino. Pano atumwi khumi ndi awiriwo amaona kuti sikunali kwabwino kuti iwo asiye kusanthula mawu a Mulungu. Mwa njira ina akunena kuti iwo akanasiya kusanthula mawu a Mulungu ndi kutanganidwa ndi kugawa zakudya kukanakhala kuti alephera kugwira ntchito yawo. Nkhani ili pano ndiye kuti atumwi khumi ndi awiriwa akuona kuti kusamalira moyo wa uzimu ndi kofunika kwambiri kuposa kusamalira moyo wa thupi. Tele kunali koyenera kuti iwo akhale mawu a Mulungu ndi kupemphera nthawi yonse. Wokondedwa anzanga paulendo, ndi chinthu chofunika kwambiri kuti mpingo uzidziwa kuti mtsogoleri kapena kuti mbusa azikhala mawu a Mulungu ndi mpemphero. Mwachisoni lero mpingo umayang'ana mbusa amene ali wachitukuko kapena kuti amene amakhala ngati manijala pa mpingo paja woyang'anira malo onse ndi zochitika zake zonse. Anzanga, ine ndikuona kuti ndilo vuto lathu masiku ano, chifukwa mbusa sakhala ndi nthawi yokwanira yokhala mawu a Mulungu ndi kupemphera. Mmalo mwake amatanganidwa ndi kuyendera zitukuko zosiyanasiyana apo ndi apo pamalo paja. Tsono mwina inu nkumafunsa kuti kodi chitukuko nchoyipa pa mpingo? Yankho ayi ndithu, ndi chabwino. Koma tikunena kuti mbusa asatanganidwe ndi nkhani iyi kusiya kusanthula mawu a Mulungu ndi kupemphera. Verse 3. Chifukwa chake abale, yang'anirani mwa inu amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino, odzala ndi mzimu ndi nzeru, amene tigawayike asunge ntchito iyi. Koma ife tidzalimbika mkupemphera ndi kutumikira mmawu. Tsopano atumwi aonadi kuti ndikoyenera kuti atumika asanu ndi awiri asankhidwe ndithu pa chifukwa cha vuto lomwe linadzali. Tele atumwi anaona kuti nkofunika kuti iwo asakhale ndi chipsinjo cha ntchito iyi, koma angodzipereka wokha pa kusanthula mawu a Mulungu ndi pemphero basi. Tiyeni tsono tione zinthu zomwe ndizoyenereza amuna asanu kuti atenge udindo wogawa katundu wa mpingo. Mwachisoni, kuti ndondomeko yosankhira atumiki masiku ano mwina ikutayika kapena kuti sikutsatidwa komwe. Koma chinthu china ndi chakuti nthawi zina anthu ena amafuna atasankhidwa kugawo la utumiki popeza ndiko kuli udindo wokhudza zinthu wamba osati za uzimu ayi. Mwa njira ina tikunena kuti anthu ena amati safuna kusankhidwa ku udindo wa mkulu wa mpingo umene uyang'ana kwambiri zinthu za uzimu, koma amafuna utumiki popeza ndiwo sukhudzana kwambiri ndi ku zinthu za uzimu. Okondedwa anzanga paulendo, kodi inu mudamba mwaganizira kuti udindo wa utumiki ndi umene umafunanso moyo wa uzimu kwambiri kusiyanaso mwina ndi udindo wina? Tamvani zimene atumwi akunenazi. Taonani wakuti atumiki ayenera kukhala ndi mbiri yokhulupirika. Izi zikutanthauza kuti mtumiki ayenera kukhala ndi mkhalidwe wosakayikitsa. Chikhoza kukhala chinthu chosathandiza komanso choopsa kukhala ndi mtumiki amene ali ndi mbiri yokayikitsa. Ndingati mtumiki angakhale wokayikitsa. Kodi mukuganiza kuti zikhoza kukhala bwanji ndi mbusa wake, komanso ngakhale ndi mpingo wakewo? Tele apa, taoneratu kuti munthu wosakhulupirika sayenera kutenga udindo umenewo. Chomuyenereza chachiwiri ndi kukhala ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Kutanthauza kuti mtumiki samayenera kudzala naye vinyo wopanda pake, koma kudzazidwa ndi mzimu woyera. Tiye tiwerenge mawu a Mulungu pa Efeso 5 verse 18, amene akuti, ndipo musaledzere naye vinyo mmene mulichita iko, komatu mudzale naye mzimu. Kachiwiri, mtumiki ayenera kukhala ndi nzeru. Kutanthauza kuti mtumiki ayenera kukhala ndi chidziwitso cha mawu a Mulungu, kotero kuti ayenera kumagwiritsa ntchito zelu yakeyi pamene akupanga chiganizo pa ntchito yake. Tsono popeza anthu awa ndi ogwiritsa ntchito zipangizo zina ndi zina, mwina nkumaganiza kuti samafunika kugwiritsa ntchito zelu ya Mulungu. Ayi ndithu, sizoona kutero. Mwanjira ina tikunena kuti pamene mtumiki akugwiritsa ntchito zipangizo za thupi, ndipo pamene afuna kwambiri kuti achite mwaluntha ndi mwachilungamo. Tiyeni tikhale chero. Patsogolopo tipeza dzina lina la Sitefano. Ndipo munthu ameneyu anakwanitsadi zinthu zonsezi zomuyenereza pa udindo umenewo. Ndipo pamene tiwerenga verse 10 pa chapter chomwe chino, tipeza mawu akuti, ndipo sanathe kuyilaka nzeru ndi mzimu amene analankhula naye. Mwanjira ina ndikunena kuti Sitefano analide munthu amene anali ndi zeru zozama, komanso anali wodzala ndi chikhulupiriro. Tsono taonani, chikhulupiriro chomwe chinali ndi Sitefano chinali chakuti amachitira umboni ngakhale kwa anthu ena. Anzanga, alipo anthu ambiri amene ali ndi chikhulupiriro ndithu chochuluka, koma si wonse amene ali ndi chikhulupiriro chotongera uthenga kwa anthu ena. Ine ndikuona kuti kukhala ndi chikhulupiriro chokha sikukwanira ayi, koma kukhala ndi chikhulupiriro mwa amene akumuona patsogolo pake. Tere apa ndikunena kuti Sitefano anali ndi chikhulupiriro chomwe chimayang'ana Ambuye Yesu, kapena kuti amayika chikhulupiriro chake pa Ambuye Yesu. Komanso pamene tiwerenga ndime yomweyi, tikubva kuti Sitefano anali wodzazidwa ndi mphamvu. Izi ndizo zimene zinali zowayenereza anthu ofunika kuti akhoza kutenga udindo wa utumiki. Ndiye atumwi khumi ndi awiriwa amayenera kuyika mtima wawo pa pemphero ndi kusanthula mawu a Mulungu. Verse 5. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse, ndipo anasankha Sitefano, ndiye munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera, ndi Filipo, ndi Prokolo, ndi Nikanola, ndi Timo, ndi Pamena, ndi Nikolao, ndiye wopinduka wa ku Antiokeya. Pano tikuona kuti nkhani yomwe atumwi adalankhula idaveka bwino, ndipo gulu lonse la mpingowo lidavomereza kuti atumwiwo ayeneradi kupumuzidwadi ku dindo uwu wothandiza wamasiye. Tsono pa zinthu zimene zinaperekedwa kuti ndizoyenereza pa udindo wa utumiki, tikupeza kuti maino awa ndi amene anasankhidwa. Pali Sitefano, Filipo, Pokolo, Nikanola, Timo, Pamena ndi Nikolao. Ndiye panali umboni wokwanira ndithu kuti anthu osewa anali wodzala ndi mzimu woyera. Komanso panali umboni wokwanira kuti atumwi awa osewa anali Ahelene. Mpingo unasankha motere, ndi cholinga chofuna kuwathandiza bwino, komanso kufuna kuthetsa zodandaula zawo. Ndipo umba mkota pa zonsezi tikunena kuti zoonati anthu amenewa analidi woyenera mu mpingo umenewo. 6. Amenewo anawayika pamaso pa atumwi, ndipo amene adapemphera anayika manja pa iwo. Pano tikuona kuti atumwi aja asankhidwa, ndipo akuyima pamaso pa mpingo, ndipo akuwasanjika manja ngati chizindikiro chakuti apatulidwira ku ntchito ina. Tsono mwambo wosanjika manja wakhala ukukhudzana kwambiri ndi miyambo ina. ndiyengati zili chomwechi, ife tieni tuoneta nthauzo losanjika manja. Monga tidaona buku la Levitiko, pamene timasanthula za sembe mchipangano chakale, tidapeza kuti, munthu wochimwa ndiye amene amayika dzanja lake pa munthu pa nyama yoperekedwa nsembe. Uku kunali kuonetsa kuti nyama ija inali kuperekedwa mmalo mwa munthu wochimwa uja. Sembeyi inali ya munthu wochimwa. Koma pano tikuona tanthauzo losiyana ndi limene talipezali. Pamene wophunzira amasanjika manja wawo pa atumikiwa, zimatanthauza kuti atumiki awa tsopano ndi wogwira nawo ntchito pamodzi, komanso kuti apatulikira ku ntchito ina yapadera pakuona chiyanjano chawo chimene anali nacho mu zinthu za Khristu. Ndiye ndipo funika kudziwa kuti iyi ndiyo ntchito imene imakhudza moyo wa munthu wakuthupi, kutanthauza kuti pagawo ili mpingo umadzionera wokha, kapena nene kuti mpingo unali ndi udindo pakuona moyo wa anthu ena wosauka. Tere ine ndikukhulupirira kuti ziyenera kukhala chomwechi lero lino. Mpingo uyenera kumasamalira anthu ena amene ali mu mpingo mwawomo, ngakhaleso anthu ena akunja. Kokondedwa anzanga paulendo, kodi mpingo wanu uli ndi udindo umenewo woti umayang'anira anthu osauka? 7. Ndipo mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha kuphunzira chidachulukatu ku Yerusalemu, ndipo khamu lalikulu la sembe linavera chikhulupirirocho. Tsono pano pali chinthu chokondweretsa, popeza chinaoneka chipatso cha mawu a Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yofunika kwambiri. Tele taonani kuti mu ndime ino taonanso ngakhale asembe wena nawonso anatembenuka mtima. Izi zikutanthauza kuti asembewa anatembenuka mtima pamene chisalu cha mkachisi chinang'ambika pakati. Verse 8 mpaka 15 tionamo utumiki wa Stefano kuti achitira Yesu umboni. Tsopano tiona moyo wa Stefano amene anachita zazikulu mu mpingo uja woyamba. Verse 8, ndipo Stefano wodzala ndi chisomo ndi mphamvu anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa wanthu. Kani ilipano ndi ya Stefano, kuti anali munthu wolimbika ndi wokhulupirika pogwira ntchito yake ngati amene amayang'anira ndi kugawa katundu kwa anthu osauka. Kagwiridwe ka ntchito yake kanakondweretsa anthu onse, koma pakuonekanso kuti anali ndi mphatso zina zapadera zimene zimamuyenerezanso ku utumiki wina mmoyo wa uzimu kuposa uhu. Mwanjira ina tikunena kuti anali ndi mphatso ya kuphunzitsa ndi kulalikira mawu a Mulungu. Tsono taona ngakhale kuti anali ndi utumiki uwu umene ndi waukulu kuposa wogawa katundu, iye sanadzikweze ayi, ndipo anagwira ntchito imeneyi modzipereka kwambiri. Apa tikuphunzira kuti kudzichepetsa kwa atumiki a Mulungu ndi kofunika kwambiri, popeza mawu a Mulungu amatiphunzitsa kuti tikakhulupirika pa chinthu chaching'ono, iye kunena Mulunguyo adzatikweza ndithu. Okondedwa, taonani zotsatira zakuti Stefano anaonetsadi mphamvu ya uthenga wabwino pamene anachita zozizwa mʼdzina la Yesu. Mwanjira ine tikunena kuti anali ndi chikhulupiriro cholimba chimene chinapangitsa kuchita zinthu zazikulu. Tsono tavani mawu apa Marko 16 verse 17 amene akuti, ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira mʼdzina langa, adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano. Mawu awa ndi amene akutsimikiza za chotsatira chokhala ndi chikhulupiriro cholimba. Tsono chifukwa cha kukhala munthu wamphamvu pochitira umboni pa uthenga wabwino, tere wautsa udani pakati pa Saduki ndi iye mwene. Mwachifukwa ichi tikuona kuti mboni zonama akuzibweretsa pamaso pa bwalo lalikulu la Sanhedrin kumnamizira Stefano. Verse 9, anauka ena a iwo ochokera msunagoge wa Alibetino ndi Akulenayo ndi Alessandro ndi mwa iwo akukilikia ndi aku Asia, natsutsana ndi Stefano. ndipo sanathe kuyilaka nzeru ndi mzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu kumpitira pansi ndi kuti tidamuva iye ali kunenela Mose ndi Mulungu mawu a mwano. Ndipo anautsa anthu ndi akulu ndi alembi namfikira nangwira iye nadza naye ku bwalo la akulu nayimika mboni zonama zakunena munthu ameneyo saleka kunenela malo oyela amene ndi chilamulo. Pakuti tinamuva iye ali kunena kuti Yesu Nanzalayo amene adzaononga malo ano nadzasanduliza miyambo imene Mose anatipatsa. Ndipo anampenyetsetsa onse akukhala mʼbwalo la akulu naona nkhope yake ngati ya mngelo. Mundime ino tauzidwa za anthu amene anali adani wake a Sitefano. Iwowa ndi a Helenist ndipo anali Ayuda ndithu, koma anali kukhala kunja kumene anaphunzitsidwa miyambo ndi chilankhulo cha Chigriki. Iwowa anali mʼsunagoge ya Albertino amene anapeza ufulu wa Roma monga Paulo anapeza. Ndizi kuonetsa kuti Paulo oyu ndi amene amatsogolera gulu ili lotsutsana ndi Sitefano, chifukwa chakuti akupezeka otanganidwa kwambiri pamalo pamene anamuponya miyala Sitefano. Ndiye mwina funso nkukhala pokuti kodi panali chifukwa chanji chakuti akangane ndi Sitefano osati wophunzira iwo? Anthu ambiri amapereka zifukwa zosiyanasiyana, koma chifukwa chimodzi chachikulu komanso chodziwika bwino ndi chakuti Sitefano ndi amene anali ndi mphamvu yolankhula ndipo amakhoza kuwagonjetsa anthu awa. Tele uwu ndi utumiki wake umene Mulungu adamuyitanira. Tsono tavani zimene zili mu verse 10 momwe muli mawu akuti adani wake wonse sanakhoza kumugonjetsa mu nzeru ndi mu mzimu pa zimene iye anali kulankhula. Sitefano amataka lankhula, adani wake wonse amalephera kumuyankha, komanso ngakhale kupereka umboni wokwanira kufundo zawo zonse. Ndipo mwa chinthu chimenechi tikuona kuti Sitefano anawuzidwa ndi moveka bwino kuti Yesu ndiye mpulumutsi. Ndipo adaniwo sanathe kungomugonjetsa mwa nzeru ndi mzimu zomwe zinamudzaza iye. Uku ndiko kunali kukwaniritsa lonjezo ili la Luka 21 verse 15 lomwe likuti pakuti iye adzakupatsani kamwa ndi nzeru zimene adani wanu wonse sadzatha kuzikana kapena kuzitsutsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene adani a Sitefano aona kuti atsutsidwadi ndipo apezeka kuti iwo nda amene sakudziwa, ndipo kenaka anawaonetsera njira yoyenera. Koma taonani mmalomo oyamika, chifukwa chakuwaonetsera kuchokonadi iwo anamuda kwambiri. Tele pano pali chikonzero chakuti amuphe mwakumuponya mihala. Pamene tikumaliza kuchokera kunkhaniyi ndifuna tiphunzire kuti munthu akadziwa choonadi chomwe ndi Yesu sachita mantha ndipo mzimu wa Mulungu umakhala naye. Apa taonera nkhope ya Sitefano kuti inaoneka ngati mngelo. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timasanthula machitidwo 6 verse 1 mpaka 15 pamene taona za udani wa mchikhalidwe kayendetsedwe ka mpingo mowa upa Mulungu, kukula kwa mpingo wa Yerusalemu ndi kuona adani a Sitefano. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Amene yu ananimbale Osman Chilola Manda utizogulera mkusantulidwa kwa mawa Mulungu kuchoka kwa Machidatumwi chapter 6 tiyambira verse 1 tatikizira 15 nkhani yokondweretsa ndithu kapenanso nkhani yochisachidwi, nkhani zosiyanasiyana mu chapter chimenechi cha 6 machitidwe athu umwi. Mwatulapo chani kodi? Makera wathu ndi awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ikakhala SMS timatumiza ku 0833 500222. 0833 500222. 2222. Zokoma izi za mprogramu ineyi imwe mpatsa mpata inoyo ndine kutite kusanthula buku lopatulika mokhulupirika tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi. Ambuye akudalitseni.